za yidi fresh fidi yuji na wafundisha ni kutoka kwa Badman Records. Tumia baraka zako kuwa mushindi, usitupa mkono usipondoke, wakahamu kwenye vato na fanyanga, bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasi usichoke. Usitupa mkono usipondoke, wakahamu kwenye vato na fanyanga, bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasi usichoke. Usichoke baki kama wanafanya, kuwa mshindi lazima utowe jasho, ukiwa unasisitiza unapata, kuwa master planner kwa kitu unafanya. Fikiria kwa bishara wache kuomba, kuwa tajiri lazima uwe uvumilivu, hata kama unauza viazi utapata. Fanya uwe pia unaweza, omba Mungu vile unaomba jana, next time uwe pia nunua China. Hata tajiri alifanya kazi kwa bidii, ukisisitiza walai utapata. Usitupa mkono usipondoke, wakahamu kwenye vato na fanyanga, bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasi usichoke. Usitupa mkono usipondoke, wakahamu kwenye vato na fanyanga, bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasi usichoke. Tazikiza tafu watabaza, emikisa jojira wajiringiza, ebikuacha wata chukopo wasa king. Accept, be a believer, you got to chase your dreams whenever, even if you're depressed you have fever, you got to succeed all over, cause always you have God's favor. Mafani mange asante sana, mwendeze mkwana Mungu awabariki, tanguka shishi ni mia uje u jeng jeng shendi jeng jeng. Usitupa mkono usipondoke, wakahamu kwenye vato na fanyanga, bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasi usichoke. Usitupa mkono usipondoke, wakahamu kwenye vato na fanyanga, bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasi usichoke. Najua mko na madaso ya ghetto, mufanye sana musichoke, mwondoke mufanye musirare, fanya kazi ka udogo siyo ka uzei. Kela kumatiana wakungele geze, fate bala gendo zinonyega goba waze, vamori yendo gabi wazi vyabasa misoburi omuna mukisa goba kukwari da kuhuku. Okay, show passion for the situation, find the answer for every question, tell of the equation, make a decision, fresh kid yuji zamba tade kutensho. Usitupa mkono usipondoke, wakahamu kwenye vato na fanyanga, bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasi usichoke. Usitupa mkono usipondoke, wakahamu kwenye vato na fanyanga, bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasi usichoke. Usitupa mkono usipondoke, wakahamu kwenye vato na fanyanga, bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasi usichoke. Usitupa mkono usipondoke, wakahamu kwenye vato na fanyanga, bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasi usichoke.